uchirogo sakaide mwinyisinu anunguni fwario njwa ulala hunu harakizo rohesha Tina hindu nasula Ziparati zihotea Tizi meosine Tizi piha zishelewa Shazishirwa bonyunguni Walube jaka jasafiri Nalinda zejazi Vanuka jenda bambao na lindo warumwa Kajenda ndude mtsangasha na lila narua.